VOA
Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale Amerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixataa bitooteessa 19 bara 2018 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 10 bara 2010 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaati mataan oduwarraa haroo xaanaa qulleessuuf deggersi doolaara 2,000 olii as Waashingtan DC keessatti walitti qabamee jira.
Godinaa Baalee aanaa saawwettaa keessatti liyyuu poolisii bulchiisa naannoo Somaaleetiin maatii tokkorratti yaalellaa geggeeffameen namoonni 5 du'an jechuudhaan jiraattonni dubbataa jiru. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Sagantaa keenya idilee qophii ispoortiis ni qabna. Maraafuu haqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma duuf gara tujubeetti deebina.
Haroo xaanaa miidhaa kan jiru aramaa Inbooc jedhamu balleessuuf sadarkaa addunyaatti kan sosso'u gurmuun nageenyaa xaanaaf jedhu Waashingtan DC keessatti kageggeesse qophii galii walitti qabu qindeessa irratti maallaqa guddaa argachuusaa beeksise. Durataa dhaabichaa kan ta'aniif Yuunivarsiitii Kaaliforniyaatti qorataa dhimma hawaasaaf qabeenya bishaanii Dr. Salamoon Kibrat Tsiyoon Girmaaf akka ibsanitti kana dura as Ameerikaa kutaa Atlaantaaf biyya Israa'elitti qophee wal fakkaatu qopheessanii doolaara 62,000 walitti qabne maashinii isa jalqabaa bituudhaan gara Itoophiyaatti ergamee jira jedhan. As Waashingtan DC'tti qophee qophaa'e irratti illee uummati kaka'umsa guddaadhaan dhufanii namoonni 1,500 ta'u irratti argamaniiru jedhan. Kanaanis doolaara 100,140 kan walitti qabame yoo ta'u manni sagadaa ortodoksii Madaalam jedhamu asuma Waashingtan DC'tti argamu immoo doolaara 70,000 walitti qabuudhaan maashinii tokko bituuf waadaa nu seenaniiru jechuudhaan Dr. Salamoon beeksisaniiru. Gadaamii waldibbaa keessaa qabamanii mana hidhaa keessa kan jiran moloksoonni lama huccuu isaanii kan amantii uffachuu akka hin ugguramne manni murtii ajaja kenne. Abbaan randeebi'aa adabaan moggaatti qoodamanii ka turan abbaa Gabreyyesus kutaa adabaa keessaa ba'uun illee himameera. Manni murtichaas abbaan alangaa ragaaleessaa akka dhiyeessu beellama kenneera. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa namoota dhiyeessa.
Gadaamii waldibbaa keessaa qabamanii mana hidhaa qilinxoo keessatti kanneen argaman abbaa Gabreyyesus Gabre Maariyaamiif abbaa Walda Sillaasee Walda Hayimaanot bulchiisa mana hidhaa sanaan akka hin uffanne kan dhorkamanii turan uffata isaanii amantii akka uffatan manni murtii olaanaan ka federaalaa Ramaddiin Lidataa Dhaddacha Afraffaan har'a ajaja kennee jira. Dhaddacha ammaan dura dabre irratti moloksoonni lameen bulchiisa mana hidhaa qilinxootiin miidhaalee nurra ga'ee jedhan iyyannaan dhiyeeffatanii turan. Uffannaa isaanii sirna amantii isaaniitti isaaniif kenname akka ofirraa baasan dirqisiisamuu isaanii fi miidhaaleen adda addaa isaanii irra ga'uu isaa iyyatanii turan. Keessumaa abbaa Gabre Maariyaam Gabre Yesus immoo balleessaan beekamneef adda baasamee ittiin himaminiin adabbii addaatiif qofaatti adda baasamanii mooraa hidhaa qilinxoo keessatti zoonii 5 jedhamuun bakka beekamutti hidhamuu isaanii dubbatan. Iyyannaa kana ilaaluuf kan irratti beellama kennee ture dhaddachi mana murtichaa har'a akka mirgi isaanii eegamu ajajuusaaf haalli isaanii fooyya'u abukaatoon isaanii obbo Mahaa Mokonnin VOF ibsanii jiran.
እንደ አጋጣሚ ሆኖ እንግዲህ ዛሬ በችሎት ስንቀርብ ያው በነ አባ ገብረየሱስ በኩልም
የተከረቡ ሳተዬ አረና አደጀት ይሃኑ ከራ አባ ገብረየሱስ ፈከኑት ይመመ ዱግመት ዱራን ስራጋን አቀበቱሬ ተኮፋ ገመፈና ሳኒት ረኮን ሳን ቀባቻ ቱራኒ ከሙሳፊ ኡፈነመን ትጅጅረተን ከንሳኒፍ ገለተው ኦፍራ ባሳ ጋፊን ጀዱስ ራዳበቹሳ አባ ገብረየሱስስ ዞኒሽን በከጀደ ሙከሳ ባሰመኒ Moloksoonni lameen yeroo ammaa zoonii tokko keessa kan waliin jiraatan ta'uu fi haalli isaanii walumaa galatti fooyya'uusaa nuuf ibsanii jiran jedhu abbaan Mahaan. Gara fuulduraattis akka mirgi isaanii eegamu abbaan murtii beeksisuusaallee dubbatanii jiru. Moloksoota lameen waliin kanneen hidhamanii mannaan irratti dhiyaate namoota 35 keessaa kan mana hidhaatti hafe isaaniif nama kabiraa tokko qofa ta'uu kan dubbatan abukaatoon isaanii kun mannaan isaan irratti dhiyaate gaaf tokko akka addaan citee hiikamuu malan kan abdii qaban ta'uullee dubbatu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ተታራ ዱለፍለኖ ሳኒ ከንበረኩ ማለማፍቁደ ጃ ራሻቲ ለተቀባቹ ላልጅሴ ቆረና የካግጌ ሰማጅሩ ረታሌላ ኦፈን እትፉፈኒ ጅሩ ሀሌላን ቦደና ከን ትራምፕ አባላንጋሙ ሚች ሮበርት ሚውለር ረት ኦፈን ከደጋ ፕሬዝዳንትቺ ሚውለሪን ሆጂራ አሪዩ ኢንፈን ጀቹራን አቡካቶን ዋይት ሃውስ ቲ ኮፕ ዱበተኒ ሳአትሌ ሃንገቶኮ ቦዳ ጥሙራቶር ባንደርቤ አባላንጋሙ ሚች ያደ ሲያሳ ወልዳሃ ቀቡ ጀቹራን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ትዊተሪዳን ጀቻን አሃ ቱራን ፍለኖን ፕሬዝዳንት ማራሻ ከራስር ነቀቡን ግጌ ፈሜራ ገሩ ኡመተ ሰገሌ ከኑፍ ፍልማቲከነ መንጅሩ ጀቹራን አቢ ነጋፍ ወልተ ኢንሳ አውሮፓ በክሲሴራ ታጀብዶን ዳብቻ ኢብሰባ ሰኒን ዱላ ኦአ ግጌ ፈሜን ለሚወን በየተሄዱ ሚናን ባኒ ሰገሌ ከነኒሩ ሃተ ኡመሌ ምርገቡ ኡራፍ ገልሜሱ ካድመም ቶታራ ኡጉሪካ አመን ወልተጂ ሲያሳ ዋን ኢፕሰኒፍ ድርጉሚን ፍለኖ ድጉማ አርገሙ አከኝ ደንደይን ኢብሰኒሩ ፕሬዝዳንት ራሻ ቭላድሚር ፑቲን ድርጉምቶ ተከብሮ ቶርባ እንጅፈቹዳን እንጅፈተኒ ፍለተሙ ዳፍተታ ፈታጅሩ ድልበተ ከለይሳ ገልገለ መነሞቱማ ክሬምሊን ጭነት ከነርገም ወልተጂ ማኔጅያት ኡመተኩማ ለካሙ ፋሳ ደገሲሰኒን ፑቲን ከነን ሰገለይ ከነኒ ፍገለቴ ፈተኒ ገሬብዩልሳ ጉድቻ እቲንጀራን ministrin imala britain boris johnson gitasani kan gamta europa walin enna brussels ke satar awalergan rasha basasa rasha durani dutch britain rat summin halelu haluche tarsimo se kan ugajiru tulla sobajala aguguti tinjadan johnson akajadanit rashan summi nerve agent jedam basasa durani sergey skripalif intalasani wogasodomi sadi yulia rat kan ingargaramne jechun errededdebite halun ajaibata ፌራ ጆንሰን ትደበሩዳን አዮኒ ቴክኒካ ካን አባ ኢትሰሜሻ ኬሚካላ ሀር አብሪቴን ተርገሙዳን ሱሚሰን ያሊፉዳኒ ቆራቱፍ ጅሩ ሚኒስትሪን ኢማላ ራሻ ቢዮታ አውሮፓ አፉር መደሱሚ ነርቭ ኤጀንት ጀደሙ ተሬሲ ተኬሳ ብሪቴን ሶልቫኪያ ቼክ ሪፐብሊክ ኢፍ ስዊድኒ ቱኬሰት አርገማ ሁምኖቲን ሲሪያፍ ምቾን ኒሳኒ ካን ሲሪያ ኤርገሳን መጋላ ሲሪያ ገመካባ አፍሪን ቀበተኒ ቦዳ ኩርዶን ሲሪያሞ ወራን ርብጠለልቱማ ለብስነ ጀቹን አደተን ሁምኖኒ ኬኝ አፍሪን መረከሳ መራሳኒፍ ሶዳ ጉዳታ አንጅሩ ጀቹዳን አንጓን ኩርዶታ ሲሪያ ገመሲ ኦትማሃ ሼክ ኢሳ ኢብሰኒሩ ሁምኖኒ ኩን ቀብየ ዲኖ ተኬኛ ወራ ቱርኪፍ ቢተምቶታ ሳኒ ጨራ አርገተን መራን ኒሃሌሉ ጀቹን ለአከከቺሰን ቱርኪፍ ምጮንሼ ሲሪያ ወለከስ አፍሪኒት ድልበተ ከለይሳ ገነማ አላባሳኒ ኦልካሰን መጋለቲ ጉቱማቶ አቹሳኒ ለብሱዳን ሚሊሾኒ ኩርዲ ብራ ድረዳ በናን ከነሳኒ ሙደን ተኡለ በክሰሰኒሩ ሽሮርከሶኒ ረህዱን በቀተኒሩ ወለከስ መጋላ አፍሪን ከሰት መለጥቶ ወለመንታፍ ሰበቲን ሳፈኒ ፈመጅረ ጀቹዳን ካን ገመቹን ጉተማን ፕሬዝዳንቲን ቱርኪ ሪሴፕ ታይፕ ኤርዶጋን ሃሳ ከለይሳ ደገሰሰኒን በክሰሰኒ ጅሩ ኦዶና ማፍቀምኑ ካኑ
ከደጋ ጅርተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ቡልቺ ሰናን ኦሮሚያ ጎዲና ባሌ አና ሳዌታ ገንደ ቡርቃ ዳሬ ጀደሙ ከሰት ልዩ ፖሊሲን ቡልቺ ሰናን ሶማሌ ማቲ ተኮራ ነሞ ተሸነጅ ሲጅቹዳን ጅራቶኒ ዱበታ ጅረን ከጅራታና ኖ ተኮ ጃለኔ ፍብሰንጀል ቀምና
ጆሊ አባዋራ ማቲ ተከጀ ቹናማ ሸነጀስ ለማዳ ዋጤ ኡንገልጂ ፖሊሲ ጀንተ ሞቱማ ክብሪሽን ኢትን አደጀምተ ዳይ አካከጆኒ ሲቲን ዲኤና ምዲኤና ማሻኒ ሳሉቦም ባቴቹ ድብረ ለማቲ ዲረሰጅ
ማቲ ተኮከሳ
ማቲ ተኮከይ
ዮሚ ዳካን ኩንታይ
ዲማ ገናመጀቹ ገናመካ አኩታ ለማረጥ ጉዘፍት በሪቲ ሰንጀቹ አቲ እፍሪካለ ግንድርቲ ሲሽ ሙቻና ሞ እፍሪካለ ጎባጅር ሲሳ ጎላ ገናማ ካይ እፍሪካለ ግሪቴ ጎላ ሁሴን አባመና ኦሮሞማ ዛኒ ኮፋ አፍሪካ ጀዘኒ ስመለ ወን ብራሳኒ ቡንዲሮጋ
ካናሩ ኩታኒ ሞዲ ሳኒ ደማኒ
ሙታኒ ካጀዳኒ ሚካት ለኒ ዲተ ጀተ ስቲት እንደዋኒ ብራዲ ማኒ ጀሪ ለሚ ናሞ ረብኒ ነጀዝኒ ባሃኒ አቲ ስፒታለ ግንደር ጀርቲ ሙታ ናሞ ኢሳ ጎላ ጀዳሞ ኩን ስፒታለ ጎባ ጀዳ ሪፈሪ በረሰኒ ሲለፈ ጀጀበቲ ሚት ሚቴ በከምቃማ ቻላ ካነብዳ ሲት ጀጠልፊቴ ሪፈሪ በረሰኒ ዲ ጎባ ጀዳሞ ወጋ ሰገሊ ሰኒ
ሙጫገረ ብራንድ ሞከንፋያ ኦሌጅር
እጆሌሽ
ሰዲ ዱኤ እነርፋፋ ሩኩታሜ ሀፌ እንዳይ ምጥኖን ነጋ
kabati torba qabdi dikkisu gahaate raamtisan kala fabu yakati yitin indayin bayetini jollenna ta gola huseni namisa dikkati dubra lama qbiire tokko afrapani akakaji jolle kana kabagga sabbetta masindi tokko ol mamade ni jaram tunis birabbi
egasi nannon sunakkam
raya akkisa biyaa seensisani itimaati gowwalanille jarriatti jirani waraanni kaisaan ajjeete bakkate taree namu waan takkan goone
namoonni ajjeefamanii madaa'an kuni durumaayyuu achi jiraatu immoo iddoo biraatii dhufanii qubatan
achuma jiraatan lafa isaan irra jiraatanitti jiddoo isaan irra jiraatanitti seenee rukute uumamaanu achi dalaganii achi guddatan dachii sanumarra jiraatan jechuun
jiraataa ka biraan immoo akka ibsetti
godina baalee aanaa sawweenaa ganda harreelee buufata burqaadhaaniiti namoonni ajjeefaman nama shantude isaan ummata isaanii horsiisee bulasan waraana isaaniitu wajin jira kenna ammoo waraanni bira hin jiru kuman dibosi jennaan akuma silaallee milishaan kenna waan hin jirreef bakka isaan waliin deemanii godaanti dhufte ganda jala jettee beeta
waraana kamgaa
waraana liyyuu poolisii fi maleeshiyaa isaanii
kan bulchisa naannoo shaniimo
eeyyee dhufanii gaa isaan beeka naannoo afurii ka oromiyaa kanarraa gaalli koromee shanii dhufaniituma oofatanii jiboota baksanii gaala san oofatan gara ganda ofii ijoolleen tiksee gaalaa sun gaala jala deemtee laalsee ganda isaanii yeroo gaalli isheen laalanii biraa deegan eeganaagaa duuba isaan halkan kana bulanii ganama wayitaa lafti bariitu salaata subii ummata salaatee tattaa'u ka waan takkallee quban qabne dhufaniituma waraanni tilmaamaan haga nama 35 ga'u dhukasuma gandarratti banamii gandaa namni qawwee qabu hin jiru keessa bakka ummanni hin baqate keessaa 5 rasaa isaan rukutani.
Egaa ijoollee 3 ajjeesanii tokko immoo haadhaa wajjin madaa'ee inni kaan immoo mucaa harma hodhu jira.
Eeyyee namni gugurdaan lamallee namoo kabiraan deebee kadhu akaakayyuu ijoollee sanaallee dandee jechuu abbaan ijoollee sana buleecha abbaa ijoollee sana dhalcheetti du'e hin du'e lachuu waliin gugurdaan sunillee.
Maatii tokko
jechuu ajjeefamanii jiru qabatamaan harka kiyyaan meeshaa fuudhee deemeeni baadhee harka kiyyaan waliin deemee gadi hin deemee qabdine. Dhaabbannee warra kowwan dibbootii sunis dhufanii laalanii nuti gadda guddaa nuti ragamaa akka mirga namummaatti gocha akkanaa argee hin beeku jireenya dhaallichi kowwan dibbootii sun ani gocha akkanaa argee hin beeku jiruu guyyaa irratti nama daa'ima akkana godhu hin beeku nama gurguddaa biyyaa akka ajjeesan argee jira kuni gocha bineensaati afaanis yeroo sana akkana nuun jecha'a deemee haga ammaa garuu warra sanitti achi godhee warra galanii shaniin dubbisu amma sa'aatii amma jirrutti.
Namoonni shanaan maatii tokkorraa ajjeefaman kun awwaalamaniiru.
Awwaalani jiran isaan warra kumandi boosti istaafii godina irra jirtu yaamanii isaan dhufanii qaamni aanaa dhufee bakka isaan jiranitti suuraa kaasanii akkasitti fuudhanii qabatama ta'uu isaanii laalanii kunuu ijaan argitanii deeqaa 10 deeqaa 10 hin ala hin deemtanii ijaan waraana isaaniitii waan maraa hin gartanii kunuu isin garsiifna jennaan itti achi hin gorre nu ajaja nuu kennan malee itti hin gorru isaanii deeman gara godinaa deegan. Qabrii lama qonnee addaan qabrii lamatti addaan awwaalle qabrii takkatti nama lama qabrine. Ijoollee qoqqoollee illee qabrii takkatti qabdi.
Maayi gasiiti iddoon sun nagaa qaba.
Nagaa maaltu jira ummanni hin baqate bakka ummanni Oromoo tokkollee namni waraanni hin jiru milishaan achirratti yoo argamtan tarkaanfii isinitti fudhatan namni tokko asii dara akka hin argamne jedhanii milishaan kennanleen duraan gara biraatti deemanii namni maraayyoo qawwee hiikate isaan ammoo qawwee hidhatanii jiranii namni kenna hundi lafa sanirraa bakka sodaatanii baqatanii ummanni hin baqate bakka gara aanaa beeltoos seenigaliini kun ammoo gara aanaa sooweenaatti akkana baqate nuti gaayaaddoon kenna. Bakka ummata keenna daandii irraa buqqa'u keenna duraanis jarri akkasitti nama irratti ajjeesanii lafa san namni irraa deema bakka itti namni deemu tokkollee hin taa'u haalaan amma nutti dhagamaa jirti lafa san horiin yeroo ammaa kana lafti sun maraa horsiisee bulaa irratti jiraata horsiisee bulaan sun hundi isaa lafa san gadhiisee lafti sun lafa horii lafa akka gaariitti lagni yaa'u guddaan burqaa dhaareejan jiru magaalaatu jira magaalaa san keessa nasbeen halkan afuriif achi keessa bullee mooshanii namni eega siyaasii. Aduu irra biga seenaan namni maraayyuu bakka inni buluun beekamu bakka namni maraa baqatee akkasitti namni tokkollee meeshaa waan hin qabneef sodaa ajaa'ibaa kana keessa jiru uummanni.
Komaandi poostiin eegumsan godhu?
Hin jiru komaandi poostiin kun ammoo addeellee harree jira kun qillisaa jira ijaallaalee biraa deemee bara waan takka bichaa nama nuun dubbifne.
Dhimma kana kan ilaaleen bulchaa aanaa beeltoo obbo Ziyaad Amaan gaafatamanii.
Bulchisa naannoo Sumaalee nama hidhate namoota maatii tokkooti kan ajjeefaman.
Nama meeqa?
Nama shan.
Kan madaa'an immoo lamadhaa jedhu.
Akkasuma.
Maaltu uumameetu?
Homa takka manuma isaaniitti kan ajjeefaman.
Warra bulchiisa naannoo Somaaleetii jedhu dhuguma?
Hidhattootuma naannoo saniiti halkan waan ta'eef eenyu akka ta'e addaan hin beeku.
Komaandi poostiin hin jiraniin to'anne?
entah apa ni, buat nargam. Komando pos di bekas mana jiran? Bakti cilen di kuana kenyak kesa, santai engkau, ana ulah kenyak tu. Sabun kesa, namni tu nak kasu.
Namni tu an najal all jira?
Indiru.
Gama kanin ajaja polisi matu komander negara dufera hanga ammat tiak kabamanitti kajiran tau hati warasani ade semmanyi taye sambato jimata darbe dubbatani juru.
Ayyati sabiyati santu ate jira. Sano anjarani nin kabane. Gadda gudda titi dagame jira njagala ummata saati futtu kabu maati sallalu jala matti ufe maati sallala. Dursa kanin nikenne jalala maati saati miti biya saati ziyada namni kungaru gadda gudda matti dagame daimala mankaban.
Matu majratu sin?
Matu njiranu no. Kilometri kura saddet sarra faganne jirranu amma. Jollena manka babayena jala ukufatu lamman sani oddini narrakat anu. Waqayyo fi ummata romo isnerra. Ramma waesa. Daima so legat isu sadate. Ramma so da gudda ke sunjira manu mako ke selle.
Malif?
Manko dadda fuma nanko dadda.
Maltu malta ajit?
Tuni ga rayyani tisabiyya ga asato atamiti daima sa lenni sanere na jada amma. Anak jenah ni kan jadi. Sisi sisi datang, amma ni gudang umur ijar amma. Ini lama sah, wakgato kogana. Anu nansodat dah.
Di hanya kan magala gimbi kesatii rakyat sabiyan rasasan ahamu sah madden hospitala kan nu ibsani turan dergago gamacu zaudu wal ansa saderka olanaf jimata derbe finfinese nusa frotan sah ibsani juru.
Sari kodan isi nani kar. Gasa jimata tu se. Spinal cord disamun alwasa tu kami redani tu ergamen kalian sas bera kan orang tu jadah muiunjo. Mamo anjati sarasi lala kaga sejadani kalian sama operasi ni godani amma maga jamia kaya sejara.
Dudda sao lala niro lafe dudda sa.
Lafe dudda sa lala mera gas kaya amma gana utesi sanu tinimne. Esu masana gati arga tani sejadani lafa garasa tu watarame ture. Malu juga rancun water mera ni, gak sesakat kali malah gua dah cera meruman sarate. Amma sahaja ni operasi ni gua dah ni ruga, mama gemnya kita cera aku matu be.
Mal sahati karukota me ni?
Ya duda sahaja, duda sahaja ni dah kanggali, akhir duda anggali. Lepas ini nanti satu kamera, kalau rukut ramlam be air kalau.
Gak argi tani ni sini, fimfine rufe, obeka.
Obeka, gak. Wakaiya mereka gak mencadu mada, gak kita turun, kita sedih, catri modan, niem berasa, kita segan. Boleh sekali short abang jiran, wakaiya dua abdi kan.
Egar agi foto tak kenyak, karena akan umanan tumuran jalan nega madati, nagat.
Amma yeroon gargara keessa sa'a lamaaf daqiiqaa 48 ta'ee jira. Washington DC timmoo waree booda sa'a tokkoof daqiiqaa 48 dhaggeeffattoota keenya qophii taanutti ce'uu keenya dura wallee abbuu zallaqa kanan sin affeera.
Yoomu fi yaaddee beetaayoo. Matinof lalte akana nof sete ruko godon sete nof jirate male juru kenke defte ayo galat kenke akamini debisa omri ki yagoto Siyama sifarsa
Come in and see that I
Abu Zalek Ewalle Sab Guddan Galatoom Sadda Geffato Ta Kenya Ka Dhagaa Jirtan Radio Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Qophii Ispoortii. Dorgommii Maraatoonii London kan atileetonni biyyoota addunyaa keessaa hedduun itti hirmaatan baatii dhufu keessaa magaala san keessatti geggeessama. Ka dorgommii kanatti hirmaachuudhaan beekaman atileetonni Itoophiyaallee itti hirmaachuudhaaf qophaa'aa jiran. Soraan waa'ee dorgommii kanaa Federeeshinii Atileetiksii Ispoortii Itoophiyaatti itti gaafatamaa kutaa teknikaa obbo Duubee Jiloo asoobsisee jira.
Abduu beekuddoo si galateeffadha. Dorgommii Leendan maraatoonii Leendan atileetota gara 1,040 ta'aniif irratti wal dorgoma. Leendan dorgommii akkanaa ta'an 37 qopheessoo jirti. Dorgommii dhiiraaf dubartii kiiloomeetirii 42 ta'an dorgommii baranaa ta'an Leendan gama Ilboruutii jalqabanii isti Leendan yookaan ammoo gara Leendan gama bahaatii jalqabanii achiin duubatti atileetoti tuun Giriin Wiichiin qaxxaamuranii wool wiichii dabranii achiin duuba ammoo Seentiraal Leendan yookaan ammoo Leendan walakkaatti qaxxaamuranii. Muummee irratti ammoo West Ministeriitti fixanii gara Baakan Paalas yookaan ammoo teessoo mootu nugusu biyyi suni jechuudha. Atileetota addunyaa bebeekamootti itti walitti dhufa. Dorgommii tana agamitti qophooftan?
Dorgommiin London International Athletics Association dorgommii tokkoffaa jedheeti kan qabateeru. Dorgommii kana gubbaatti ijoolleen dhuunfaan katti qophoottu akka biyyaatti otoo hin ta'in mana jiroota atileetota akka dorgommii galchu. London Marathon jechuun race director jechuun qopheessu jechuudha. Namni dhuunfaa akka Boston, akka Rotterdam, akka New York. Dorgommiin kun immoo dorgommii dhuunfaan International Athletics Association eeyyama kennee fi race directorootti adda addaa qopheessu malee akka biyyaatitti nuti atileetota filannee ka dorgommii kanatti hirmaannu jechuudha. Haa ta'u malee Itoophiyaa bakkee buutee atileetota cimtuun dorgommii kanatti hin dorgomti. Akka Turneesh Dibaabaa kan inni isaa Baqqalee guyyee dolaa atileetota addunyaa kana gubbaatti qabxii gaarii nuuf fidaa buddisuun dorgommii kana gubbaatti hirmaatanii jedheeti kan yaadu itti qophaa jirti dhuunfaan jechuudha. Atileetota kana cimtuu wal sararaneeti ka dorgommii dorgomsiisanu.
Ganni dabre maraatoonii ganni dabre Keeniyaatti dhiiraaf dubaralleen tokkeessoo ta'ee Daani'eel Wanjiruu akkuma sa'aatii 2:00 daqiiqa 5 sekendii 48 mo'ee Meerii Keeyitaanii sa'aatii 2:00 daqiiqa 17 fi sekendii 1 moote Qananiisaa Baqqaleetti taane gama dhiiraatiin Xurunesh Dibaabaatti taane gama dubaraatiin achiin ammoo Bedaan Karookeetti taane gama dhiiraatiin sadeessoo jechuu Asallafechi Margaatti taane gama dubaraatiin sadeessoon jechuu hagamitti qophoofu fakkaata atileetota Itoophiyaa dorgommii tana.
Maraatoonii amma addunyaa kana godha jiran dorgomaa jiran Dubayii maraatoonii dhaggeessa atileetota hin seenna tokkoo fiigaa saddeetaa tokkoo eegaa fi sagalii dubaraa dhiiraan muataneerani Houston Marathon America keessan kan godhane akka guyyaa dolaa fa'a. Atileetotiin keenya hundumaa dorgommii amma godhajiran olaantummaanii saamwataa jirtu jechuudha. Kanaafuu Tokyo Marathon akka shuree damsee akka metiret daffaara nu beektaa. Isii faatillee amma ganaa gara maraatoonii deema jirti dorgommiin kan dorgomanii achiin darbi immoo Landan Citronesii sirriitti itti qophootteetti kan jedhu ani performansii isiin gubbaa jirtullee amma baay'ee gaariidha. Lammaffaan ammoo qananii isaallee amma baay'inaan sirriitti qophaa'aara keessattuu guyyeen Berliin maraatoon barana baran gaddaa keessatti dorgommii waan jiru wajjin wal qabatanii akka galanii beektanii dorgommii kanatti hirmaata. Atileetiin keenya akkuma amma miilana mo'ataa turte kanallee Landan gubbaalletti bakkee dorgommii godhan kana gubbaatti olaantummaan xumurtee dheetii kan yaadu Ankaraa kiyyaatti dorgommii salphaa jedheetti ilaalu akka baay'inaan yoo eendaa achirraan darbi immoo rikeerbii adda addaalle fooyyessuu danda'an jedheetti kan yaadu.
Gara horiitti adeeminuti atileetiin maraatoonii Landan. Maraatoonii horii kuma hedduu badhaasan $100,000 badhaasan keessa tokko namni tokkessoo fakkeenyaaf hagam argata dhiirallee taanaan dubrallee taanaan maraatoonii nami rikoordii cabsoo.
Rikoordii yoo cabsan additional payment egaa $100,000 akkasiiti yoo kan mo'atellee $100,000 akkasiin dhaggata achiin darbiin bonusiin adda addaa jira. Yoo mo'atte immoo ka mo'amaannoo kareessa daraktarii yoo inni ka warri dorgommii qopheessa allaallee don ta'ini akkuma adda addaatitti yoo kontiraata akkuma atileetota kontiraata yoo qabaattee foorsi rikoordii siin cabsitee dorgommii kana gubbaatti adidaasii ta'ii naayikii ta'ii puumaa ta'ii aksisii ta'ii wanni adda addaallee baay'inaan atileetota kana gubbaa qabxii isaan fidan irratti hin badhaase jechuudha. Namni Landan mo'ate tokkoffaa badhaase allaallee don ta'een one of the best in the world kan jedhanu dorgommiin kun badhaase allaallee don ta'een addunyaa kana gubbaatti baay'inaan beekama jechuudha.
Jechuun gatiin hagam taatu waan hagam ta'e jechuudha dolarii hagam argate jechuudha kennaaf.
Exactly kan mo'ataa jiran egaa namni kun rikoordiraasi $200,000 oliin dhaabbate.
Atileetiin tokko. Cabee itti bututee torbaanit kiiloomeetirii 200-300 fa'a dorgomee horii guddaa argata. Fakkeenyaaf atileetiin tokko maraatoonii Landan yoo iyyuu mo'ate $200,000 argataa jennuuti. Horii kan keessa hagamitti harkisi gaaseetan waan obbo Duugeen jedhageettanii qophii ispoortii taataan keessatti dachaan atileetotaan miila fayyaa argadha jenna. Nagaan bulla ansoraa lakeetti.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Haroo xaanaa miidhaa ka jiru Aramaa Inbooc jedhamu balleessuuf sadarkaa addunyaatti ka sossou gurmuun nageenya xaanaaf jedhu Waashingtan DC keessatti ka geggeesse qophii galii walitti qabu qindeessarraa maallaqa guddaa argachuusaa beeksise. Gadaamii waldubbaa keessaa qabamanii mana hidhaa keessa ka jiran moloksoonni lama huccuu isaanii kan amantii uffachuu akka hin uguramne manni murtii ajajee jira. Adabaan moggaatti qoodamanii ka turan abbaa Gabrayyesuus kutaa adabaa keessaa ba'uun illee ibsameera. Manni murtichaa abbaan alangaa ragaalee isaa akka dhiyeessullee beellama kenneera. Pirezidaant Doonaald Tiraamp wuxata har'aa duulli filannoo isaanii kan bara 2016 Raashaatti hidhata qabaachuu laalchisee qorannaa yakkaa geggeessamaa jiru irratti haleellaa geggeessan itti oofaa jiran. Haleellaan boodanaa kan Tiraamp abbaa alangaa muummicha Roobert Miuler irratti oofan kadhagaan pirezidaantichi Miulerin hojiirraa ari'uu yaaduu dhiisuu isaanii beeksisanii sa'aatilee xiqqoo booda oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo sa'aatii 2:08 Afaan Oromootiin kan dabarsu asumarratti raawwata. Qophii boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa Afaan Amaaraatu itti fufa.